This is an MUT Radio podcast.
You know, I told you good saying I'm a guest, I'm a guest army. A corner as a parati, they're ready to give us some information, you know. Hey, about what talented lang apparently. Yo, today I'm having an interview with the cast members of the film Emanzini. In studio, I am joined by a lead actress, Banele Zulu, as Unandi, alongside with Uandile Mswazi as UCJ. They will be telling us more about the film and about their characters. What's going to happen, you know? I want to know everything, you know. Since I learned to lay it behind the scene, you know, since I'm unagi right now. Guys, welcome to MUT Top 30. How are you doing, guys?
Siyaphila njani.
Siyaphila.
Lalela mina ngimnandi, ngimsharp, ngimtororo. Okay, I will let you guys go to this intro. Right, you know, abantu bazi ukuthi kahle kahle ubani lo enginayi la, ubani lo okhulumayo into kanjalo kanjalo. So just tell us, guys, who are you and niphumaphi, nenzani? Anywho?
Hi, ladies first.
Ladies first.
Okay, thank you. Sanbonani, guys. Hello. Igama lami ngubanile, isibongo ngikwaZulu. I'm a student, yabo. Yeah, ngumfundi, and I'm a actor and a singer. Ngiqhamuka eMayville.
Okay.
Yeah. And I'm playing the character of Unandi on the film, Emanzini.
Emanzini.
Yeah.
Okay, buka mina siya jump ayi magic. So kule film uyacula nakhona?
No.
Oh, sibona italent la Kelly
one. Yeah, italent la abantu bangalijwayele because abantu bangijwayele kakhulu umculo. So on the film,
really?
Yeah.
Okay, this is your first time you enter.
No, not my first time, but my first film.
Oh, okay. Yeah. Okay. Bukasa siya ka cool. I introduce Uandile la.
Nini kamala mgu Uandile. Isibongo ngwa kaMswazi. Bathi umnyama ndukuze zulu umnyama matele. Isulekele lengani ngane
zulu.
Party. Ngokuhlala ngihlala eFolweni. Umsebenzi wami ke ngenza wona lo msebenzi weart. Ikakhulukazi bengenza kakhulu i-theater. Kuyona ke ifilm le Emanzini ngithathwe njengo CJ laphayana. UCJ uKelvin Jobe.
Oh, Kelvin Jobe.
Kelvin Jobe.
Bengithi ngisazombuza ukuthi lo CJ uqonda ukuthini. Ustoti nyanya nje lo CJ wakhona. It's giving those vibes.
Inkunzi nje umbhemlani ukuthi ilo mbhemlo engathi usikhulu kancane.
Okay.
Nje we chama nje ukubona uzufana ukuhlana.
You already usinikeza a picture ya you film. Sesiyambona ke manje u CJ.
Anambona u CJ ukuthi awubantu u CJ awushem. Ukubalekela ukuthi u CJ nje benonandi banaleta ababudlelwane babukadlala.
Okay.
Ngiyazazi.
Okay. 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 I'm so keep on going. For now. Okay, while we're still talking about UCJ, umfana, ustrustru, umfana, nje, we're supposed to get a background about yena, UCJ, umund onjani, uKelvin Jobe. So, I just want to know, about your characters on the film. You know, just give us more about UCJ, gwenzalan, UCJ, UCJ, uyin, wenzani, yonke leyo nto leyo.
UCJ ufana business minded kakhulu because if kune sibona lapha na kunenkinga zokuthi emphakathini kunenkinga zamanzi futhi manje yona inkinga ekhona futhi sibhekane
nayo. Exactly.
So njoba kunenkinga amandle uthatha leso simo leso asebenzise kwi advantage yakho ukuthi adayise ngamanzi lokushini hayi phantele ngawamanzi.
I was true.
Iphanta la khona ngokuzama nje ngokuthi ke umuntu onothando ngoba umthanda kakhulu nani kuyibona ukuthi eyi ufise ngathi angahlanganisa lo masentshana akhe
ukuthi
impress intombazana ayithandayo. CJ nje loyo ukhulu
intombazana ayithandayo
ayithanda unothando ngambona unothando lo fana
So uCJ in the film khona into zandilayithandayo
ikhona manje Thomasani ngathi idlala ngayo yazi
ngathi idlala ngayo
ngathi idlala ngayo yabo amajita amane ngazo relate because ngithanda umuntu manje lokho kubambisa udonga ish.
Okay, we will find out ukuthi ubani lo ntombazane leyo. Nandi. I will call you Nandi because you are Nandi Banele.
I'm a Nandi.
So tell us about the character of Nandi. Unandi ukanjani? Ithini into yakhe about the character yakhe? Give us something about Nandi.
Okay, first things first, I love my character. I must say that I love her so much. In as much as sing a funny, but Gunin exactly. Is funny. Mina nae.
Yeah.
You know, Nandi is passionate. She's bold, and she's a go-to girl. Yonkindai funayo. Yabo, we are enza. Yeah. And that's what I love about her. Like that's me.
Somehow lapho
yeah, and another thing we are hlonipha uyahlonipha kakhulu and she's a people's people yabo people's people like abantu emphakathini
yeah umuntu wabantu
yes uyingane nje yaziwa ehloniphayo who's helpful yabo to the people and she has a great relationship between yena no coach wakhe.
Oh.
Yes, uSolomon. Solo.
Wenzani kanti uNandi? Uthe akaculu right? So wenzani le a coach wayo?
Oh, very important. In the movie uNandi is a swimmer.
Oh, is okay, she's a swimmer.
Yeah, in the movie uNandi is a swimmer and ukuswima kwakhe came from her history of iluntunjana ukusaba manzi because there's a history of floods and during those floods washonendwa uma wakhe.
Oh
yeah, so she joined a swimming trying to fight the fear of water. Yeah, so she fell in love with it. Yabo njova ngithi mina nasiyafana nami ngiwasaba manje like honestly bengiwasaba manje
wafunda ungawasabi now
I had to because of the movie.
Yeah,
I just had to. Yabo njova ngisho ukuthi she's a go to girl into my ifuna nami I did that bangiwasaba but fortunately I did that because I had to.
The only thing that I love about the acting ikwenza umuntu lo ongasiyena and you enjoy being a character yalo umuntu loyo. For example, mhlampe ekhaya babefisa ukuthi ube udokotela, babefisa ukuthi ube lawyer, yonke lento le. And yes, the pressure esithola kubazali ikanjalo. But wena wayithandela uAce and then baso Ace usuplay le character. It's good to tell umama noma ubaba noma ugogo noma uanti ukuthi lalela ke we oh. Nazi ke
ite o. This is what I'm doing.
Oh, we ofuna ngenze. Now I am a doctor now. We are born and man.
Yeah.
You experience something ekade abazali befisa ngathi like you experience something now ongakazwitsha ukuthi hey ngizwe experience like because of acting because acting.
And that's very nice. It is very nice. I don't wanna lie. For me it was a great experience. Imagine getting out from my comfort zone because amanzi ngiyasaba ngosi I'm like but I had to get out of my comfort zone, yabo, and it was a great experience because I fell in love with swimming. Yeah.
Okay. Now single understand the characters in so things I'm uyihlanganisa la. I think storyline is about amanzi or something into kanjalo. Cuz ugay lapha uCJ udayisa amanzi. Ngapha uNandi uyabhukuda. So uCJ imaphi lamanzi lawa dayisayo udayisa amanzi lawo bhuda ngawo kwenzakalani? Just tell us ukuthi kwenzakalani in the film. Now we're going straight to the film. Ithini indaba yefilm? Kwenzakalani lapha phakathi?
Over to you.
Oh, kuningi okwenzakala kwifilm.
Yeah, just brief us nje sithi
yabona
Halamuz
umbhali umthobisi I feel like uhlaniphe kakhulu because uthashe ama issues esibhekana nawo as umphakathi nje wase South Africa wonke.
Yeah.
Uphinde athinte ne issue weyona sensitive kakhulu leza
xenophobia yes.
U Solomon oy trainer kaNandi usuke ubhuti laba baqhamuka ngaphandle so mangabe ezo trainer la.
Oh
uthola ucindezeleke ukuthi you can ukwenza izinto ekanjeni emphakathini wethu so ithi nesi in charge. Also there's this thing eyenzakalayo leyo ukuthi amanzi avela ahambe, amanzi avela phela, amanzi avela avalwe, abantu bayaforce ukuthi bakhokhe ama-rates amanzi bengawa-afford. All those things.
Yeah, and we have leaders who are corrupted.
So history sithatha yonke leyo nto leyo, but yonke siyenza ukuthi ivele ngokuthi sinenkinga yamanzi. Sidinga amanzi ezumphakathi. So jabule nje lapho ukuthi yo kona abantu abahlula abahlala phansi bajule ngokumcabango.
Okay, nice one. Wow. Okay. Well, ne listener iyazi manje ukuthi kwenzakala ne story. Iyazi there's a lot sekwenzakalayo. So umuntu nomuntu olalele njengamanje uyafisa ukuthi ahambe ayibuka le film le ezobe idlala. So just tell us if film izobe show ikhonjiswa kipi ngasiphi isikhathi inini kanjani? Because imagine send this kapselile guys ukuthi kwenzakalani, so we want to know ukuthi sobe kwenzakalani, so just tell us ukuthi izobe ikephi nini ngasikhasini.
Okay, so I film is obidlala on the festival yekaf kwamashwe KKB at I don't know, but late times around 4 to 5 is will be dlala on Saturday next week on mhlaka 13. The entrance is free.
Oh wow.
Yeah, the entrance is free for everyone. For people to get more information, they would bahlale kuma socials wabo and check the updates and follow KKB and Isilwane Films on social media platforms. Yeah.
Okay. Oh, that's nice. So, I am invited or what?
You are. You are. Come on.
Okay. Let's go back. Let's go back, you know. Kwi character ka CJ. CJ u mentioning la ukuthena umuntu wabantu uyichama, you know, uyasithanda, usebenza kanzima. Ubani lo mchamayo? Ubani lo okunzima ukuthi umthole?
Ey, intombazane lena yazi ish. Vele ngiphathwe stress, yabo?
Yeah.
Kuz manje ngiyazama ngusijila bani. Ngiyazama inkosi yami, ngiyazama inkosi yami, yabo?
Asingasho ukuthi uCJ lapha, asithi uCJ exactly.
Yabona ngusiJ.
Yeah. Asimthatha uCJ simbeke la nawe.
Ey, inkosi yami, it's a beautiful love story. Yeah. It's where buying an istandana coning an experience a cono utando lang and bell abo. Because utando lavantaba dala, little experience as a school and banana came to find a look on your name, on your jan.
Yeah,
zona zait and the nail and gigat in a pangal is winking at us. Say Javan just waits and the lunan.
Okay.
Usulay fune lunandi. Kosi amagambo no monyo munt.
Okay, shoot amans may peli lunandi ngawazo puguta. Shoot uyamkwelet elamans. No ma uleta Ivan ken kadi lizo kwa lisamans gwi pool.
Une paisele la kusi chia deliver ngalo.
Okay.
So deliver la ngalo. Yabona lu paisele gilima kichwa nyo unandi. Omiwe.
Yeah.
Ay, lula lhamba li. Yang shi
I will not go be a ganga. I'm going to say, Jay, I'm going to be a ganga. I'm going to be a ganga. Hey, bo, can't judge your God. All right, guys. Before I let you go, you already mentioned ukuthi a film izobe isay KKB. Ngomhlaka 13 isikhathi is around abo 3 to 4 5 lapho nje izobe ikhishwa lapho, so you need to make sure when I ngimlalela ukuthena ufika on time, so uthi o'clock kumele ukushayele khona because into yamahala hey mandla Nkosi yami ave kugcwala kuyona.
Yeah,
ave kugcwala. But ke, thank you so much for giving us into yamahala sihambe siyobuka so experience siyo relate kwinto esobe sibuka because lento yamanzi yo is really affecting us all.
Ne.
Yeah. kancane nje sengiyanithatha nginibeka ku spotlight because we are done now with the interview yethu. Inibeka ku spotlight. So I need Unandila, I need uCJ la. I'm not saying khulumani no bawuthu, but I just want to hear amalands and Anandi nje. Anandi nje.
Yo.
Bekuthi mhlawumbe uyawaxhuma nawe ungawaxhuma noma uyishula wakho, but nje yeah. Ya ngiyabonga yeah, ngithatha nginibeka ku spotlight yabonga yeah, ngibona ukuthi nama ethwa ngempela angisho ukuthi khuluma no about 2 but nje okay. I want to hear you Nandi ngizwe no CJ
already ya brush
the stage is yours
we are flash
I'm flashy come on
what the go what the qua the qwele just tree himself with the queer's haircut Nandi
unjani Kelvin?
Oh. Why you ngishaying energy like unjani Kelvin yabo ubona usijilana nandi
bese. Kelvin ngiphuma esikoleni ngikhathele futhi.
Oh ukuthi bengifisa uku So hey ngiyakusimisa. Ngangibheki.
Kevin khuluma ngifuna ukuhamba umkhulu ngilindile ekhaya.
Eh bonge bethu. Yeah, not dog.
Usefaka mina manje no. Okay, that was the nice one. Okay.
I think about Kelvin. A guy is calling. Yeah, a guy is calling.
Make it make sense.
That is why
you go kwenza imali. If usuyenza vele usungaphandle usune business.
Yeah.
You need and you sponsor siwali business libe likhulu make millions.
Nay so I mean I can't wait. I'll make sure ngiyafika lapha ngizodala ku front row. Noma izobe inama nabantu baye front row but ke sengiyisqueeza in ngizothi phela mina ngazi uNandi. Ngizothi ngazi ubanele ngazi no Andile so well izo fengihlale lapho
kulengs sokufaka nge red carpet
lalela sengi on I'm on my way so guys any shout outs
yeah definitely just want to give a shout out to Umthobisi for recognizing me cuz that's a huge thing
yeah.
And shout out to his team Isilwane Films they did a great job shout out to the sponsors of the movie shout out to the cast though yeah shout out to the cast because that was my first time working on a film nabantu abane experience and I did not feel that like abazange bangenzi ngakubona lokho ukuthi I'm new here
nokuthi uzizwe umncane
yeah I was welcomed with warm hands
oh wow
yeah and shout out to myself definitely I did a great job
Thank you.
Oh, thank you.
All right. Andile?
Yeah. Usekusho konke ubanele. Ngithanda ukubonga nami ngibona bonke abantu esisebenze nabo kwifilm. Ngiphinde ngibonge nombhali wayo, ngibonge no director, umbhali Mthobisi, u director Samkelo, ngibonge yo it's yonke ayilapha fethu
oh wow
yazi ntemnandi ngiathi ungafile ngathi uyasebenza ufile ngathi uyekhaya futhi abantu balenzile ikhaya bebonke ngiphinde ngibonge futhi nakuma sponsors ngempela bona kuyajabulisa ukubona umuntu osemncane njengomthobisi enikezwa ithuba kanjani ukuthi abhale endabhale into rights kanjani ngiyabonga
nice one shout out to him by the way ngiyamfisa ukuthi abe khona well last time nganginayi la wangithi Halamos it was last year wangithi Halamos ngale film ukuthi hey there's something ehlanganayo but nje wena bongs just stay tuned wangithi nje hey bongs nathi siphumile into la so yeah shout out to him indeed
Tobi
yeah,
Thank you guys for coming. Thank you guys for coming. Ninghlonipha, nizelana, and nizositshena about the film. And nasikhombisa ne talent lane. Wow, guys, you are so talented. Wow. And ngimbonile, sengimbonile uNandi ukuthi umuntu onjani, you know, school girl, yabona nje. Intozane organized. Welcome, but usije.
Ingane kamkhulu.
Oh wow, yeah. That's nice. But to see Jay now, when do this? Am I into this? Am I fell?
Yes,
I'm into it. Thank you, guys. Thank you. That was
this is an MUT Radio podcast. Is,